ولا لا 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 صالحة
Mbona kibosi tu live kwa mtandao taarifa zao hatuna lakini zetu wanazo tunajiposti tu waweke comment zao inavyoiva ili penzi yani sio shida zao mkipika majungu
na watu nayala
kama mna uchungu
tunafungulisha
mambo yetu ya kizungu maneno yao ya kunya nibona
Ongeza uba tukale bata Dubai Zidisha majonjo ni kugende ruba Wanaomba penzi lije kuyumba Si unajua wabongo Si wapate mchumba
Kipika majungu
Tuna na watu na yala
Kama mna uchungu
Tawafungulisha
Mambo yetu ya kizungu
Yetu ya mbagala
Maneno yao ya kunya
Tawafungulisha
Nipona
Utupende usitupende tunajali sasa Utuseme usituseme tunajali sasa Utunange usitunange tunajali sasa Atule kwenu funga domo niondole kikwapa